munaasabada ayaa waliba iska jartay iskiirka waalidiinta iyo awlaada xilliga walbarashada iyo tijaabinta heerka walbarasha ee awlaada walkubarada samacadka imaamo shaafici degmada bardaale walina ku qayb galay waalidiin aqoonyahanno macalimiin iyo ardayda macadka ku horeynti waliba munaasabada ku hadalaya maamulka macadka imaamo shaafici ahmiyadda leta iska warqaboka waalidka iyo awlaada
ilaahay dartii isaga israa'iil waan waktisiin gibyaayn anisi ilaahay iga wata maamulaaga la shaawo alla laakiin waa alla barisa inta laanaa la usuumay golay dadbaa antani aragan waa balan hiraab hiraab anta ulaadka adbiyaan ulaada wan waktisiin gibyaan unoo meelkaan idin waktisiin gibyaan waktiraasiiti inin il ogaataan yala baayin afartaneeyi nuga nu waalidka ku fikiroy arata arata siin sheegi in hal maalin afartanka waalid inta kooyan afartan kuyuu inta fadhadaan afartan maalmo uu beedkan ku sheenaan uu sheenaan maalmeen laakiin markii baay maalmankii xiraaf uu inta fadhadaali
ana ku miday ku qayb galiyaasha munaasabada iyo waliba iyo bogaadiyana in la ku shaqeeyo iska hirka waalidka iyo awlaada marka walbarashada iyo ka jirana
ogboonina hadda quraan kariimka hadiya ila kama sanin maalmeen baran dadka la hoo yaalo kursiga shaqadaha ay dhaho madrasada imaam shaafici la haafay oo ka taala ahu nasiib doorsataan madarasadu macalimiintu sharafta leh tarbiyada walaadaha dhisaay ahuna dadaa farta qur-aan kariimka baranay maadiyaalka gordiya baybasan laraa awlaadiin lakooda
sanada suuqan oon iskuba ahayna ardaydu miyuu la kaalahayahay maylana macalimiinta nisi gulooniyaalan kuwarqaboy maamulkana may fadaane macalimiinta hoobiyo naxariisnan lahaadiyoon iyaalka ka dibaalayaan walaayarka galantiyoonna idan uudina u walbaan u baahayaan macalimiinta hala wanaajiyoy
laakiin qur-aanka adeeb ilaan gaajala waayo laakiin lsjb yahay meesan biyahay walaasoo dhamay baahidiina baabuurka ardan selin goloomeyishaalku ku koo fadheere hal ilaa u kiinka doono may weli ilaa energi isu soo dhigo markaa may dhahay iyaalka salaad ugu yaraana jeer shahay mahaato wahayaan wayole
walaada jiyeese wali ayn iyimagiyo dhayn hodow dembog wala usan aafaaa matala uaada iyo unoga gabanka jiyeese makideed gudid aan madigii ubaahna dadaalnagii ubaahna soomaalida meelaase lan ideerdisanisnagin lan kas un argaan ma ognaa lankuku dambay inti oona unugaasay dadka oonay baa walbarshada ay guyeen badaa la kulmaayan may ku mide unuge si oonayo idikeyi ant miilo walbarshada kayi
oo ardaydaasay waalidiintii oo may ogaadeena oo kutubtaasay la agriyow oo yana in ka dadaalaan an hayna keliya oo unugeleyay marba kitaabkoona sugaadayna yana ku nuwarhayan maalimiinta may ahan ilaahay khayr siya oo zaid ardayda ku warhayan waalidiintan yona mayna ku fogeyn taasi ku daran oo an hayna keliya maalimiinta leg oo uleyska an saarna waalidka may saaran aha kan isuga ku daran haddii una kowtii murugdiyan ahayti se meel diinta alka barlaano ardaydun laka tarbiyaya akhlaaqiyo laka hagaajiyow se ka helaan oba meeli la heli may waajiba kale jaree si meeli haddan horlanka wadifad
maacahidda laku hirgeliya ee deegaano ku mid ee dalka soomaaliya waliba bilooyinkan ka dambeeyay wadana dadaala iyo iska hirayan waalidiinta iyo awlaada si lanku warqabo walbarashadiyo